Sawa no gufata kere di Ariko oya singo buriraga Hennessy I don't know why kuno baby wafasha amatwi Kuno wimanukira nka movie za kibadashi Nubwo twana twose mbona twigize udushadipu Kuri lenganyinshi dore twose n'udusirimu Respecting who I any overdose Every time unsanze kenyera nkumenyera kado Wanywese na moni na bote na chinichi Sangwa no koza stop zanzini jemora ndi ready Wangonze na moni na bote na chinichi Sangwa no koza stop zanzini jemora ndi ready Ready Anytime you want me, call me Ora njira hira na mubandi Nagu koma fansu mubandi Afrika ina baranzi Baby girl, pull up on me
Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda
Location no maye kona igezemo Inyama wa maye kona ishunyeho Igisigaye no gushyira amago Abatuvuga mbamena maso Sinago promise inze benzi Sinaguhisha madeni wankunze ukundi byanjye ni ubizi Atuma nkora agahiti baby Wankunze na moni na bote na chinichi Cyangwa nuko za stop za zindye mora ndi ready Wankunze na moni na bote na chinichi Cyangwa nuko za stop za zindye mora ndi ready Ready Anytime you want me, call me Ora njira hira na mubandi Nagu koma fansu mubandi Afrika ina baranzi Baby girl pull up on me
Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda
Real bad
Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga tunda Turaza kwiriraga